straight out.
I need financial breakthroughs.
Send me out, child.
ZenPushUp.com.
My family depends on me.
Always.
Mr. Toro,
you want to know, right?
Nine.
This is 408 Empire Hikers Music.
My mama depends on me.
When will it do?
Emma Gangi, you wanna do low? Uganiza Mbaga Kumazulu.
Yeah.
Usheni Chani Chirengeza. Worldwide
music.
Oh,
yeah.
I need financial breakthrough. Oh yeah, I need financial breakthrough. As Jehovah, give me financial breakthrough. As Jehovah, give me financial breakthrough.
I pray.
Avantu vansa, dura ine nasana kache feji naru kanya mutine mesaya maboko yenu oriko seka te paline Avanandi vale salu laka tapa se paline Dreams, nari koko te shirota, kuri la kumona mufiro tondota Vama laika prisi zani kenu korubuto, avanandi background sine yonze kurubuto Nga poka nishi ne nati za paipo na nishi vana yonza machapita Brexit beko financial No mutimo pose go mu danso
Karabwa
Iri asini iri adine Pose ba faru angali iri adine
Jelala
Imagangi wana tulo
Kawa senge languruka
Uganiza mpaka kumazulo
Kanuja kuwapa
Yeah Ushe ni chani chirengeza Kuti ni nkane mwamene ni hiri
Jehova Oh yeah I need financial
Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Y